waxaad nagala socotaa SBS Somali ka raadi sheekooyin dheeraada sbs.com.au/somali.
daraasad cusub ayaa muujinaysa in shacabka Australia ay wajahayaan farqi weyn oo u dhexeeya maalka ama hantida, iyadoo oo dadka dakhliga yar ay saameynta ugu daran soo gaarayso. Dadka u ololeeya ayaa ku baaqaya in hantida iyo dakhliga loo sinaado. Hay-adaha samafalka ayaa ka digaya in haddii aan waxba laga qaban ay arrintani ugu dambeynta saameynayso mustaqbalka carruurta dadka dakhliga hoose. Australia waa dalka afraad ee adduunka ugu qanisan, laakiin waxaa weli ka jira dad badan oo aan waxba haysan. Dalkan ayaa arkay kororka kala sarreynta hantiyeed 20-kii sano ee lasoo dhaafay, iyadoo dadka ugu dhaqaalaha yar ay saameynta ugu weyni gaarayso. Celcelis ahaan, hantida 20% dadka ugu dakhliga badan ayaa 4 laab korortay marka loo barbardhigo dadka dakhliga yar. Carla Trelower oo professoradka jaamacadda New South Wales ayaa sheegaysa in sinaan la'aanta maalku ay cid walba saameynayso.
Evidence shows us that equality, more equal societies have better results on things that really matter to us, mental health.
Adeema qaran ayaa muujinaya in sinaanta ama bulsho siman ay runtii noogu fiican tahay caafimaadkeena maskaxda, cimriga, dhimashada dhallaanka, cayilka carruurta iskuulada dhigta. Arrimahaas oo dhanna waxay qayb ka yihiin caafimaadkeena oo aan lacag iyo dadaal badan ku bixino. Sinaan la'aantu waxay saameyn ku leedahay kobaca dhaqaalaha oo ay waxyeeshaa ama dhibaataysaa. Markii awoodda iyo maalka ay dad yar gacanta u galaan, waxay arrintaasi wiiqi kartaa kalsoonida lagu qabay dowladda, bulshada, iyo weliba xasiloonida siyaasadeed ee dalka. Hay-adda Poverty and Inequality Partnership iyo jaamacadda New South Wales ayaa soo saaray warbixin muujinaysa in intii u dhexaysay 2003 ilaa 2022, 5% iyo 20% dadka ugu qanisan waddanka ay hantidoodu kala korortay 86% iyo 82%. Tan marka loo barbardhigo 20% dadka dakhliga dhexe, waxaa hantidoodu korortay oo keliya 61%, halka 20% dadka ugu dakhli yar waddanka ay hantidoodu kor u kacday oo keliya 20% oo keliya. Daraasadda ayaa sidoo kale muujinaysa in sinaan la'aantaas uu uga sii darayo nidaamka superannuationka oo kordhay 155%. Cassandra Goldie waa madaxa golaha adeega bulshada Australia oo ACOS loo soo gaabiyo.
Wealth begets wealth. That's the reality. And these are not just accidental events.
Hantidu hanti ayay dhashaa, taasi waa xaqiiq. Sinaan la'aanta ma aha wax iska dhaca, ee waxa keenay siyaasadihii la hirgeliyey 20-kii sano ee dhaqaalaha dalku uu aad u kobcayay, markaas oo Australia ay aad qani u noqotay, waxayna ka mid tahay dalalka adduunka ugu qanisan. Laakiin 20-kii sano lasoo dhaafay, waxaanu ogolaanay in lacagaha cayrta ee la siiyo dadka shaqo la'aanta ay noqoto tan ugu yar marka loo fiiriyo dalalka OECD-ga oo ah dalalka horumaray. Dhanka kalena, waxaanu aragnay canshuurta oo laga dhimay dadka guryaha maal gashada iyo lacagta leh. Warbixinta sinaan la'aanta Australia 2023 wuxuu muujinayaa in lacagihii ay dowladdu bixisay xilligii COVID-ka lagu jiray ay yaraysay kala sarreynta dhaqaale, laakiin taasi ay ku meel gaar ahayd. Miss Trelower ayaa sheegtay in inkastoo sinaan la'aanta dakhligu uusan wax weyn iska bedelin, sinaan la'aanta hantida ayaa korortay bay tiri, ama maalka. Waxay sheegtay in loo baahan yahay in la keeno qorshe lagu yareynayo kala sarreyntaas ama farqigaas u dhexeeya dadka dhaqaalaha yar iyo kuwa dhaqaalaha badan haysta.
Income support payments during COVID pulled almost overnight 500,000 people out of poverty.
Lacagaha cayrta ee la bixiyay intii lagu jiray faafkii COVID-19-ka wuxuu hal mar saboolnimada ka saaray 500,000 qof. Waxaa ka faa'iiday shaqsiyaad, carruur, qoysas oo qarash dheeraada u helay arrimaha waxbarashada iyo waxyaalaha kale ee carruurta iyo qoysasku u baahan yihiin. Nasiib darro, markii taageeradaas la joojiyey, saboolnimadii dib ayay ugu noqdeen oo waxay ku noqdeen heerkii COVID-19-ka ka hor, taasoo keentay sinaan la'aan dakhli iyo mid maaleed. Ms. Goldie ayaa sheegtay in xaaladdu uga sii dari doonto kala qaybsanaanta ama sinnaan la'aanta u dhexaysa jiilalka iyo dadka ka soo jeeda bulshooyinka dhaqamada kala duwan, waxayna aaminsan tahay in xaaladda lagu maarayn karo in la abuuro guryo jaban, canshuurtana si siman dadka looga qaado, iyo nidaamka subarka oo lacagaha kaydka loo dhigto ah.
We're at the point now where people who are over 65, only one in five are paying any kind of income tax.
Waxaan joognaa heer dadka 65 sano ka weyn, shankiiba midkood uu wax canshuuraba bixiyo. Superannuation-kuna waa mid si deeqsinimo ah dadka wax haysta markaasi faa'iido ugu leh. Sida wax looga qaban karo sinnaan la'aanta dhaqaale waa mid cad, ma aha wax iska dhacay, ee waxaan u baahanahay in siyaasadda wax laga bedelo, si degdeg ahna loo sameeyo taas, in wax laga qabto lacagta yar ee la siiyo dadka aan waxba haysan. Waana aragnay sida hal mar lacagtii COVID-ku ay saboolka uga saartay 500 oo qof. Hay-adaha samafalka ayaa ku baaqaya in dowladdu jawaab degdeg ka bixiso xaaladdan. Sharon Calster oo madax u ah Mission Australia ayaa sheegtay in khibraddii laga helay COVID-kii aan laga faa'iidaysan, taasoo ahayd in la kordhiyo lacagaha dadka saboolka ah si loo yareeyo khatarta ah in dadku derbijiif ama hooy la'aan ay noqdaan. Labadii kun iyo labaatankii, lacagtii cayirta ee COVID-ka loo siiyey dadka waxay kor u qaaday dakhligooda, waxayna yareysay kala sarreynta dhaqaale, waxaase dib u celiyey markii lacagtaasi la jaray. Penny Dakin oo ah madaxa RACY oo ah hay-ad u ololeysa arrimaha carruurta ayaa sheegtay in carruurta ku dhalata qoys dakhli yar ay saameynta dhaqaale ugu weyn qabsato. Waxaan sidoo kale ognahay in carruurtaas ay u badan tahay in saameyntu ay ku yeelato noloshooda mustaqbalka ee aysan saameyn oo keliya haddeer inta ay yaryihiin iyo qoyskooda. Ms. Dakin ayaa sidoo kale sheegtay inay lagama maarmaan tahay in siyaasadaha dowladdu noqdaan kuwo loo siman yahay gaar ahaan carruurta, halka siyaasadahaas ay sii durkin lahaayeen kala qaybsanaanta bulshada.
Like us, la wadaag, wax ka dheh, lana soco barta Facebook-ka ee SBS Somali.